sakirabe kedibe to bodon tawede leni malinde mangal mudu fu mi joti on ala sapo e didi lewru december hitane 2021 ne wondi do e umar waygal umar no nyallirda
be selli basu fu wada ali sise
umar hodo won ko jogon dambe le baso o hande
dido kabaruje puddira nokko no dirtede banyagara cagal ko noto no murter mabbe de wattu joni wambe darni ministre en taton kanyen jotti le nokko be bibe darnan dum do e badde jidi waydi de na ko so heba ka ton tan be puddi tan dido murtereji do kolitir wiide cagal mudu jare fa nokko no dirtede yoro so wattu joni be gondi wattu imma daraji on no nyaw sida o wori no sukabe yama temere temere je so yoti ton ko hemude ko yar suka be chapane nyo ka nyaw sita o yama e mudo en le lamu yoro so no be koli tirwide ngaren timminire birki sembe chaldi
min jaram ba jangara fa mi kala hala darnu do tafo murtere mo no dirta desobedience civile ngalorani
be do suka be darni de do murtere cagal ko ministre ngabe jotti le o do nokko be koli tirwide dubbe ngaran be jewto do e balde jeddi so ni golleji di fu kebana kattan kuncene horbe be ngara be jukki to ton murtere mabbe de kedden goton to banyagara no jambirtede gindo ko mo sifido henna
hono juma jabbido ko wadi bayngaro fa handi ala mum min malifu holliti adna fu sabidum jeunesse bayngara kede societe civile doni rewbe worbe amiraba men men fu men renti men bi men darna golle bayngara fa to gouvernement jabi amen dundum be noti amen be ngari president de la republique o imini mission ko yawi o neldi ministre ngaji tati wari yewi amen men golli do be ngadi walde de fu be jeewi be jari hedde nokuto bone wadi doni songo be ngi be joti to be murifiti men jodi men kaldi hunde fu ko won hono e torre ame men kandibe
waygalo tamara andi lewru december lewru kertanado habure nyaaw sidaw
non wori on do wattu fu e jaram fa nokko no dirteedo yoro so hono kalmin do kabaru ippu irtanobe kollitiwil sukabe jokolbe ko ya temede jion kanyen jewti ko he mudel le nokko no dirteedo kuri idum le cercle yoro so wakane jewtino ton ko he mabbe de du yama won sukabe nyaaw sidaw o ka yeye mudde handen ali sise ka fa kebe famtare fa handen kedden kanko dun kedjar meden gondo fa to yoro so no dirteedo Ali Haydara yeho wodo yiddo imma daraji do facci tan Ousmane Nyali Boudi
cagal libbi kewdi wadde imma daraji ho letinde le ngennidi kanye le ciudi l'école sukabe hewbe ngendi yoroso jabbi yaade yewde yalla nyaw sida o wala e mubben kede ko be sukabe mbi jabbe jalaade kulul mubben kambe jabbe yewde yalla nyaw o wala e mabbe
wi je fait mon dépistage
mim je wadde testan sabu dina mide mire yewtude hore dan aran non mide hula bamden yijan dan sabu dina mi anda ko jabbe warta ko kam lamdo sukabe fe damudun tinno ya wa tes me mimi yeyi le gendi kuri
o ya jabi din ma
jabi no holli mi wala nyaw sidan
ko nana no fane adan ma fo ngam ko si
on be sukabe jokol be ni temere temere wobbe woni yaa be to kuri to chapa no jon e mabbe holli tama wede nyaw o wa e mu ben be gondi e sawrede le chunchunka le sudu docteur kuri wonno ko horbe sudu docteur ndu kolliti wede bakoro ba balu hore jo ses kom kuri
wi je fait
le yimbe temere jon e sapo jeddon wobbe yewidi idiam en hannena ko fotta temen nay sukabe jokol on emebbe neddo fuma nyaw sidan tawa modun meden nyawna dum le gendi kuri den woni pelle godde ko faabta amen le nyawngo be yimbe nyawbe me wadna be chafaaje neddo fuma nyaw sidan tawa modun le gendi kuri den ana haani faawde jikkume amen
connaître leur statut astrologique
tiagal yewto ngoji sukabe kollitama hono kani wadde faan dento on je ngaji do ndokki be polo e mana mere mere woni ka ali haydara hebin studio tamane judi yoroso
min jaram fa laamu kay o min ewa hono debbo goto wuddi wadirde to ngurda mudu
non wori kanko o do debbo mo no dire jenaba kulbali wiyamadu jangde mécanicien o janguno arande ka wattu joro wonde lotude mobilaji kanye moto ngaji le ngalurende kedjar meden gondo to kayto no dirtede mamadu samba jallo yehi yito yemako
du imako anabara nogay e jeego jenaba kulbali anawada o golle lotugol mobilaji e moto ngaji dubi kewdi joni mo wada o golle yaagi fu wala namu hen o ka bo debbo holti wide ana heba hen ko wawi daranade hajuji mudun
mimi nafa ngal gollal sabu dina mi do wawi dardade e musa kal tan mi e fabo sara tan ko men gollal meral wala ga yibbe mere do wodi
fay e tawed o manana bondi jenaba kulbali holti wide jukina wadde o golle
ko fuddi ngal gollal yibbe hebe hande kan yimi nata gollal to rebo burti nafa mi wibe be min ara tan habbi woni fa allon kata wadde
rewbe hewbe wobbe ana kani bamude misalu o ka bo debbo kulbalinke jukudo jabeninde o golle wana worbe tan bay wadde dun wonno ko mamadou samba kulbal hebin studio tamani jiwde kay
do nabata e yotere amen mini mag wayalo arande tada maliana yidano sanne inrabe ami
non wori ali sisi ka ko sakti ko kambe sukabe robe fu fotangombe lengalluje de habbude de do tada ma jatul kon ne wakki kibe ko heewi mabbe fu nayirta bangal dum woni bornade robbuji na wattude pantloji wobbe do gattale hen zippuji andambe fina tawale leedi meedi ndi kay kolliti wi sa ƴewi o do golle saraabe sukaabe robbe kanyen kani famminde dey ilay ciuka ko muude no kani habirde de do disaje fa kebe famtare kedden Ousmane Niadi Boule sitan sidi be ko kebini en do hen
arande innirabe meede ana korse nin no taade maaje sukaabe handen ana fandi ko jidi gal kadungal heewbe mabbe fu robbungaaji zippungaaji e pantlongaaji buri yidde ka yogaabe mabbe kolliti wi de fa handen ana korse ni taade maaje yogaabe du kolliti wi de korse na dun saabe baawa habbude gal kadungal fa gasa
je prefere les bagnes
min ke midi di taade maare dinande bornade pantalon kan oro budi suno haalema gonga bornago pantulede kan oro budi ana weli amen ga taade maade du yo fina tawa meden sab dina ko heewne bornode ga taade maare suno wala habba dun mimina taado so mide galle ma so mide mili yaltude
di sorti je l'aime bien
andin do kabaru fina tawa fode Moussa Sidy Bé wana calenido bornagol kadle godde ka o mandata e rewbe handen jukina habugol taade maaje sabi dun nyaajo debbo non
bornago kadle yogaji antun ana wadda tigno jatti galle sa borne kadle yogaji antun ko ina galle mo don jaati atillon hoyna yimbe yogabe kasi antun
o andin do fina tawa ana darte innerabe kullita bibbe mu be rewbe no taade maaje kabirte
min jaran tomoktu fami kala hala sisil go obal festival antirte do grand écran
non wori lende don gallure de no dirta waliyabe teme taton chapantaton lili e mudun holli tam wiede ko hewi wara wade ton holli tinton sinimaaji kanya jengide sukabe jogol fa yetto yaade yewodi kay fidile o do nokko kambe dum won anibe landinaade dido golleji dubbe bi hejoji di fu amama lehen ko nayri bangal denago kedden kanko no dirta ali jitturo yo kanko humni landinaade de do yambere le gallure tumbutnde ko mo sifi do hen
min bami anne janginde sukabe jokkolbe horsinimbe cinema yaade le nokkuji holludabe kanye wadde e yewtereji fayottaade festival ngaji wadde jemmaaji moddingol film ngaji le festival ngal e min noddi warde be de be jotti do nden wonko wadi ko mettimi yonki dun sabi de min totini golleji di wakkati goddo hono golle fu mum buri horsinde golleji di wono hollitinde film ngaji fa denago hebe minisma e barkan ndarani fa ba demi fayottaade police en kanye garde national
hello tarik alo mo hande o naban ele mande nuko antirte do kamale gondo kiloji debbe fadma da yottade bo mako
non wori jati wattu juno hodo anida halante en ton Ali Cissé
ledde didi be jarnata to
inshallah dum kaani hono toruji mabbe de Cissé fa kebben famtare kebden dum won kanko noddirte do flamori ki ta o yo gote gonlen de do gallonde noddirta kamale ko mo sifi do hen
folo 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 am kam
soni e wade dewle ana hewle kendin maso tarabe hewdi hippe kendin non mobe amene de sokitira ki lekino kebben noddirta soro li wakati goto tamam ortorra hunjigen ga wargon dina aslamaku lalini du fe damudum lekki ki jati sami ga lekki ko fudi battal makki rewbe gende amendi bede wara fe hokkitira ki lekki kebe noddirta sey ku buri hewde mudum fu so kokke wade hono tedelaje kam en nanal mudum le wakati goto soni arfa bokkitizan ay an kam tamam fa jam uto
sam nafi sanjiba mu guggen
du nabata e bilki sambe chaldi championnat national du Mali nyaloma joobal o wadi yontere bettine hudu wonto jabu ngay bel
aywa Ali Cissé mbiyan jaba buji di anni dum won AS Bakary Diagne hawi 11 créateur de ñaare labe ngadi ben 2-0 de on do wattu fuddu joli badu hawi AS Bougouni wadi dum 2-0 kanyun dum e mbi AS Douane Asko hawi dum wadi be 1-0
hudu won match ngay ko wodi kiki da ko han
dum won e mbiyan 6e journée AS Douane an hani fidude Assom LC Badu waran fida e joli ba AS Real waran fida AS Police
ma sanne Umar Waygalu mi jooti ma sanne e yottinde dido kabaruji
en biyan sukabe be jaarama kala do mbaawi tawde le mali fu e mangal mudum fa hande fadi be jaafi eno konno be andirno do e ser yotere meden no dirten tous o grenden war solando jebbi